Madada zangu mjichunge, naomba mjichunge. Madada zangu mjichunge, na wanaume matapeli. Madada zangu mjichunge, naomba mjichunge. Madada zangu mjichunge, na wanaume matapeli. Madada zangu nataka na wapo wasia, kaka yenu naandika in time taachia. Wanaume ni wengi ila kuna wachache waume, chunguzeni sana alafu muje muone. Kwanza wengine wanajifanya wana bingo, maisha yao yote yamejawa songo mbingo. Zakaboka mfano mzuri kwangu kaka, alisafiri mbali sana inchi sojulikanika. Miaka ilikatika ataoma saulika, akuweza kutukumbuka sababu kuruka nyoka. Akatuma salamu baada kupita long time, maisha yake ni matamu anataka wife from home. Akiongeza atojali distance, because yupo sila na netaji jiko first dance. Akubelieve labda amechacha, kutondolea mashaka katuma na picha shit. Madada zangu mjichunge, naomba mjichunge. Madada zangu mjichunge, na wanaume matapeli. Madada zangu mjichunge, naomba mjichunge. Madada zangu mjichunge, na wanaume matapeli. Look, mama umeendelea fasi kama marato, huku mimi nimecheli. What going on? Omo akapata mwali, demu wake wa awali akatuma mahali nauli baada wiki mbili. Mwali akafunga safari na kumfuata mentali, bila kujua maisha yake inume na maadili. Akafika kwa bwana baada tu masi, maisha limkuta nayo ni kama viroja. Na usati kulala, kuoga, kufua, kazi yake kuza genge, kuta pirika pirika. Ketu anabinduka kwa msaada wa machizi, mke wake, oh that crazy man. Mke akashaka baada tu masi akadai nauli na kurudi kwa wazazi. Mke akashaka baada tu masi akadai nauli na kurudi kwa wazazi. Madada zangu mjichunge, naomba mjichunge. Madada zangu mjichunge, na wanaume matapeli. Madada zangu mjichunge, naomba mjichunge. Madada zangu mjichunge, na wanaume matapeli. Bala kukwela pene mbuzi kwa mchizi, alishindwa kwena home kakinai matumizi. Alishindwa kabaki inanaza city, mchiza kipiga simu home kumbe ajarudi. Kume umesha pita mpimpi wamemfanya hoe, sell in a club wa simp enough doe. Last time I saw where she only 24, meet her 2 years later she was lucky before. Mwilu na vidonda alafu amekonda, kumuliza what going on kaka memponza. Aliondoka mzima deka rudi anaugua, huwa napata uzuni sana nikifikiria. One day nipo kijiweni napokea call inasema amefariki, duniani hayupo. Shit, duniani hayupo. Yeah. Madada zangu mjichunge, naomba mjichunge. Madada zangu mjichunge, na wanaume matapeli. Madada zangu mjichunge, naomba mjichunge. Madada zangu mjichunge, na wanaume matapeli. Madada zangu mjichunge.